Sheena Skies. Omududu.
Great make. Dr. Paz on the beat.
Watalio muliri guvuza. Anyako poteza ya galo kunsuza. Antigua bidungo ewanga. Kachai kabendo mululuza.
Ebirongo zo binzita teringa nyakulia. Teringa nyatulo terizikiriza. Chinye genyamu baby. Chibuze mwempaji.
Oh, missi ma vibe in ta. Watanga vira ndia. Ngato na tukora. Jagala manye yova.
Chiche chiganye.
Baby obusewo. Baby obusewo.
Adolu tuse.
Baby obusewo. Baby obusewo.
Kwano woku bitenga nange nkulowoza naye mbera yemirimu esimu tujiwumuza botakozesa mutowe kanga tofisiza kine emirimu kya office jinkozesa reka kinine boza jaliko byambuza waliwo geno meeting jatuziza ukonteine mumba sabazi busiza kakati ankaza kazambu yenze yasobeza mukwane ebyemirimu wandizikiriza wekoma wonga antwate ebyebintu asiza kozesa muto kubala obwongo nebuzuza kanzire ne munda kati mbeko byentereza
Baby, I'm a sewo. Baby, I'm a sewo.
I don't look to say.
Baby, I'm a sewo. Baby, I'm a sewo.
Chiche chiganye.
The yellow moving you
for
baby, I'm also hey, and baby, I miss you here. Nadala Mutilo, go would